atambuza gwatuwa omukka ne tussa mukama kati omulundi ekitiibwa n'ettenda byonna 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 mukama tubiddiza ggwe ka bonna abantu gwe abatambu abantu gwe abatambu abantu